SBS Radio.
Hi, how are you today?
Sayd tahay maanta. Raul wuxuu gawaarida dadka lagu qaado waday muddo 3 sano. Shaqadan ayaa u ahayd shaqo full time ahaan uu uga shaqeeyo ilaa markii koox raga ay gacanta u qaadeen kadib markii ay ka wacdeen appka. Kadib markii ay u wacdeen iyagoo isticmaalaya applicationka mobile phone-nada.
Unfortunately, my driver's window was down. And one of the customers came, he just punched me on my left eye. As soon as I started to drive.
Nasiib darro, daqada darawalka ayaa ii furnayd. Marka mid ka mid ah dadkii ayaa soo galay oo feer ayuu isha bidix iiga dhuftay. Isla markiiba gaariga ayaan dhaqaajiyay. Markaas ayay bilaabeen inay gaariga haraati ku dhuftaan. Wadada dhinaceeda ayaan istaagay si aan u eego in gaariga dhaawac soo gaaray. Intaan gaariga fiirinayay ayuu mid ka mid a iga daba yimid oo feer wejiga iiga dhuftay. Raul ayaa wejiga dhaawacyo ka soo gaareen iyo weliba xanuun joogtaa oo indhaha ka hayay intii waqti ah.
I have to go overseas for my further medication and it took me around like 2 months there to get fully recovered.
Waxay noqotay inaan dalka dibadiisa u aado inaan bogsoodo oo caafimaado. Waxay igu qaadatay 2 bilood inaan ka soo kabsado. Haddana ugu dambeyntii waxaan ku soo noqday inaan shaqeeyo oo shaqadii ayaan ku soo noqday. Wuxuu sheegay in inkastoo weerarkaas uu ahaa mid dhibaato ku reebay, haddana inuusan dariiq kala haysan oo aan ahayn inuu dib shaqadii ugu soo laabto.
I have to like take care of my family, my wife and all everything. I have to feed them. So there's no other option for me to be.
Waa inaan qoyskayga u shaqeeyo, waa inaan xaaska u shaqeeyo, waa inaan biilo reerka. Marka dariiq kale oo ii banaan ma jiro oo aan ahayn inaan shaqada dib ugu soo noqdo. Nat, oo iyaduna wada gawaarida dadka qaada, ayaa joojisay inay habeenkii shaqeyso kadib markii aflagaado loo geystay.
I said, please don't. Please get out of my car. You're scaring me. And they said, you have to take us.
Fadlan iga daaya cayda. Waxaan ku iri, fadlan ha ay cayin. Fadlan iga deg gaarigayga. Waad i cabsi gelinaysaa. Waxay igu dhaheen, naqaad, waa inaad naqaado. Marka, waan isku ooyay ilaa ay gaariga iga degayeen. Daraasadan cusub oo su'aale lagu weydiiyey in ka badan 1,000 darawal oo wada gawaarida dadka lagu qaado sida Uberka ayaa muujinaysa in dhibaatada ku dhacday Nat iyo Raul aysan keligood ku ahayn. Iskaashato ay darawaladaasi leeyihiin ayaa lagu ogaaday in xaaladda shaqo ee darawaladaas inay tahay mid liidata, iyadoo 969 ka mid ay sheegeen in handadaad ama gacanka hadal loo geystay, halkaas 37% ay sheegeen in hanjabaado lagula kacay. 10% waxay sheegeen in la fara saaray, halka 6% ay sheegeen in tacadiyo faraxumayn ah lagula kacay. Tony Sheldon oo ka tirsan ururka shaqaalaha gaadiidka ayaa sheegay in qaabka ay shirkadaha dadka rakaabka qaada sida Uber ay ula shaqeeyaan shaqaalahaas aysan ahayn wax la aqbali karo.
This isn't about being an employee or being an independent contractor. This is about being a working person with respect and dignity at work.
Tani ma aha in qofku yahay shaqaale ama inuu yahay qandaraasle madax bannaan. Waxa la doonayaa waa in qofku ku shaqeeyo si ixtiraam iyo sharafi ku jirto, uuna leeyahay cod uu ku sheegan karo dhibaatada uu qabo ama haysata. Darawalada wada gawaarida rakaabka qaada sida Uber ma laha fasax lacag lagu siiyo haddii ay xanuunsadaan, ma laha fasax sanadla ah, waxaana akoonka laga xiri karaa iyadoo wax digniina aan la siin sababtana loo sheegin. Mana laha nidaam magdhow lagu siiyo haddii iyagoo shaqada ku jira la waxyeelo. Raul waxa ay shirkadii uu shaqeynayay siisay shukulaato ay uga dhigaysay magdhow kadib weerarkii loo geystay. Australiana Uberka ayaa hogaamiya shirkadaha dadka qaada, laakiin kuwa cusub sida Ola, Taxify iyo Didi ayaa suuqa ku soo badanaya. Qoraal ka soo baxay Uberka ayaa lagu yiri,
Uber is committed to the safety of drivers and we continue to work on
Uber waxa ka go'an ammaanka darawalada, waxaana sii wadeynaa inaan kor u qaadno isticmaalka ammaan ee abkeena iyo inaan wax ka qabanno arrimaha adag ee jira. Daraasad ay u barlaftigeedu samaysay oo ay ka qayb qaateen 1700 oo darawal ayaa lagu ogaaday in 93% ay ku jecel yihiin wadidda Uber maadaama bay dhaheen ay saacadday rabaan ama maalintay rabaan ay shaqayn karaan, halka 83% ay sheegeen inay Uber u wadaan si ay lacag dheeraada u helaan oo macnaheedu yahay inaysan u ahayn iyaga shaqada koowaad. Laakiin maadaama ay soo bateen shirkadaha la tartamaya oo suuqa soo galaya, ayaa darawallada ku abuurtay walaac ah in lacagta soo gasho ay aad u yaraanayso. Marka laga jaro qarashka shirkadu goosato canshuurta shidaalka iyo qarashka dayactirka gaariga, daraasadan cusub ayaa lagu ogaaday in darawalladu sameeyaan oo keliya $16 saacadiiba. Nat ayaa sheegtay in shaqada oo awal saacada yar ay shaqayn jirtay ay hadda ka dhigtay mid full time.
The rates across the board have dropped about 30% or so, and I'm finding I'm now having to work 5.
Lacagta la qaato guud ahaan hoos ayay u dhacday 300%. Hadda waxay igu qaadataa inaan 5 maalmood shaqeeyo si aan u sameeyo lacag la mid ah tii awal dhowr maalmood oo kaliya aan ku sameyn jiray. Daraasadan kadibna darawallada ayaa rajaynaya in hadda la bilaabo wada hadal laga galayo in shuruuc lagu soo rogo shaqooyinka noocan oo kale ah.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.